jotama ni keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Jam wali sakiraɓe keɗiɓe, bisimilla moɗon e wattu kabaruji e studio tamani. Caggal duuɓi kewɗi tiɗallaji fédération ballon leydi Mali heɓi président yo Mamoutou Touré lollirɗo Bavier banggal toɓɓe capan tati ɗiɗi mo o wutiddi o sahala Babi heɓi toɓɓe capanɗe tati. Jawabu imu def yalti alkamsare keñen nogay e jeena leru août ko ɓuuri uñaji temedere gooni ƴaɓɓiɓe yo hakke capanɗe joyyi e ɗiɗi temedere. Faaba fewde egguɓe wuddu e sahal leydi ndi na jokki huncineɗo hoore e wi CICR ko ɓuuri uñaji nogay uñaji joyo gooni keɓɓe faaba ley lebbi jeegom arandeji hitande 2019. Ɗi gooni sembe kabaruji amen hannde aljumaari capan tati leru août hitande 2019. Mamadou Keita to ɓoggi jannde ga fandu haala Mamadou Samasin. Fédération ballon leydi Mali heɓi bureau kesso mo yimɓe sappo e jeegom mo Mamoutou Touré lollirɗo Bavier ardi keñen woni ko ɗum joƴina e ley battu kabaru wote ko saabi ko ɓaɗi duuɓi ɗiɗi hannde leydi Mali ndi wala noon bureau ana hani kinoɗen no yawiri kabaru dewral e gollen fanda amen ballon. Ɗum woni ko holliti kanko hoorejo kesso fédération o. Keɗanna ko Mamoutou Touré Bavier halni siaka z tarawe dow faccitango Ousmane Dikko.
Hakkilo ngo min jogingo yo weltade daranade e wayde mawni kinare en fu en malinkoɓe min dulla tiɗala ka mawni fa kana dokkodiren juuɗe onon yettinoɓe kabaruji wonɗo kanɗon darade so darde horsude Allah luɓoriki on kani beji haalaji gollireɗi gollide e caméraman e moɗon fawarde ɓama e photoji fu fa dokkon balo Mali yingo lobbo fawarde du e ardiɓe ɗumɓe ko yawi derontilan darane kardal waɗe ɗo en fu tawdeteɗen kalanna kala ko woodi ballon Mali fa pati hono majjun fillo leydi meɗen
dans notre pays.
Supporter en leydi Mali ɓe na kuyani sanne oɗo wote suɓagol ardo fédération ballon leydi Mali yilla maɓɓe yo président kesso o timmina caɗele ɗe yalla kinniɓe ballon ɓe fuf na denta gollididde. Keɗanna ko heɓani en Hammadou Hamma Mayga dow faccitango Ousmane Dikko.
Suɗo amana no ballon Mali yaara yesso wadde fa jinganoɓe ballon Mali ɓe fu e daraniɓe ɗum fuddu dokkodira jowɗe fa battano ballon Mali o gonɗa en fu en ɓiɓɓe Mali noon Bavier e Sala fu mbiɗa andi so o wattu ƴaɓɓike ɓe kawranɗe gotol miɗo yetti kala walluɓe men fawarde e jinganɓe men duuɓi nayyi hikka oɗo kabaru ana donta.
Oɗo mbawi ɓeydorade faamu dow kabaruji leydi Mali e ejoji studio tamani banggal bembal WhatsApp numéro o woni 77 01 58 01. Jawabu imu defu yalti keñen alkamsare noga e jeenayi leru août ko ɓuuri uñaji temedere uñaji jetto dartoɓe gooni keɓɓe yo hakke capanɗe joyyi e ɗiɗi ley temedere. Gollirde humaninde imuji holliti wiide académie ɓurɗo fuf heɓde sukaɓe lekkuji ƴaɓɓiɓe woni mo menaka imu def hitande 2019 hawruntini noon ko ɓuuri uñaji temedde ɗiɗon imotoɓe. Keɗanna ko Mohamed Mayga arɗo gollirde nde halni e téléphone Mahamane Baba Kunta dow faccitango Ousmane Dikko.
Yeɓo ujunaji temedere e ujunaji jetti fawarde temedde nayyo e sappo e jeegom keɓi ley ko ɓuuri ujunaji temedde ɗiɗon e capanɗe jeego e jeegom fawarde e temedde joyo e capanɗe jeeɗo e ɗiɗon imiɓe ndenno ana hawra ley temedere fuu ko ɓuuri capanɗe joyo e ɗiɗon heedi d'accord ɗo jongitiɓe men basikunu ɓen noon keɓali imotoɓe saabi yo capanɗe jetton tan gonno ton ndenno ko heɓa ko wona ko aywini so ƴewama académie so wona ɗum tan ley académie ngaji ɗi ka fuu yo hakkunde ley temedere fuu capanɗe joyyi e jetti warde capanɗe tati e jeegon so kiidal wala hen yo académie menaka ardi kala saabu ley temedere fuu ana ɓuuri capanɗe jeegon e nayom yimiɓe heɓɓe def fay ɗum e hoore mum wona ko laati sa ƴeewi jaabuji rowan ɗi saabu eɗi ɓurno ɗum e hakkillam noon hikka ana santino rowan ni saabu jandeji leƴƴinde kewɗe ley oɗo jaabu ley temedere fuu capanɗe joyyo e ɗiɗon heɓaɓe ɓe banggal
majjuɗe uñaji noga e uñaji joyo e ko fawi yimɓe egguɓe gooni paababe ley sahal e wuddu leydi Mali ndi ɗum waɗi e ɗum hollitama e ley tongande lebbi jeegom arandeji hitande 2019 nde fedde CICR ndere muɗum na woodi golleji gaɗanaɗi yimɓele egguɓe torraɓe batte basiji ɗi e kañe uddaɓe ley cuuɗi kaso Tumbutu Gawo Kidal Menaka Motti e Segu. Keɗɗanna ko heɓani en Moussa Malle Sissoko dow faccitango Ousmane Dikko.
e wi ton gande ndeɗo walde humanine neɗɗaku nde waɗi golleji kewɗo fanda kawrintinal galleji certunoɗi batte baasi fawarde du e daranade barmoɓe ley walde nde walliri du galleji bangal jawdi ko yahata fa e ujunaji nayyi e temedde jeɗɗi e noga e ɗiɗi gonɗi ley caɗele ƴiwde lewru janvier yahde lewru juin 2019 to gande nde holliti fa hande yimɓe ujunaji capan tatton e joyon fawarde temen jeɗɗe nogayon keeɓi sawrede ujunaji capan tato e jeyon ɓe noon keeɓi ndiyam ceniɗam ujunaji noga e jetti e yimɓe temen jeeno e capan jeyo e jeegon du remoɓe keeɓi wallirede no ndemira littogande nde fa hande ujunere temen jeeyo neɗɗo wonduɓe lojaku du daranama ley heeƴo walludenoɓe celira fa hande e wi CICR noon kaaki cenirɗi dokkama kasunkoɓe ujunaji ɗiɗo e temeɗe jeeno e soppoyon fawarde e yimɓe temeɗe ɗiɗo e capanɗe jeɗɗon e jeenoyon ɓe torraji heeɓi fanda dewgal ujunere e temen nayyi e sappo e jeegon ɓe du barme muɓen cawrama yimɓe temen tato e capanɗe jetto e nayyo du janguinama no notoro yimɓe bangal cellal fawarde du e temen nayyo e capanɗe joyo e jetton janguinaɓe du fa ɓeydoro ande no gorra e ley muɗum noon ɗi golleji CICR gaɗama ley gollidi nde croix rouge mali les région segu motti tumbutu gawo sigasu fawarde e menaka
alahaali mangal paɗen ɓe na moƴƴi tiɗalaji takkadi ɗi ɗum no dawrete no yawiri laamiɗo aramde deter holliti ɗum e ley ko halni sijo tamani kanko général keba sankari timmiɗo fay ɓoyali dawol hakkude sollasaɓe gonɓe ley région gawo holliti wiide weltani sanne pawodiral hakkude jamar nde e kaɓitiɓe leydi mali eɓe leyɗe goɗɗe e wi makko leydi mali ndi hani hollitinde misal lobbo yalla haɓo terus yaku e wadi nde nagu na huncana hoore keɗɗana ko général keba sankari chef d' état major armée de terre halni nelaɗo amen to gawo toon issa fakaba sisoko dow fascitango ousmane dikko
oɗo immadara yo hooreje état major yamiri fa wonɓe ley e ardiɓe ɗum fu gadda hakkillo arme kaɓatoɗo ley ɓurɗo fu daranade hannden momin jogi dongal muɗum an hani komin gara min anda koɓe gondi e noɓe gorri min ƴeewa ko wawi waɗede fa waylito ɗi godi fi malinkoɓe fu kabarno haɓatoɓe amen gorrini ana seni fay soyo worɓe wonduɓe du e hakkillo woto min jeehi golloɓe ley ɓe ana jogi tiɗalade heedi nokkuji ko heewi ɓe gaɗanama noɓe kaɓoro ka nokkuji yogaji noon min pamani dabareji du amanama
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sen gari e mbiyan région ngaji amen ɗi to ɓurem toon ñande alarbare nde fedde croix rouge leydi mali timmini jande dow heeƴo humanigo gondal hakkude yimɓe cercle ɓurem gawo e ansongo ɗum lantanto ɓeɗo sababu sembinde bawɗe mabɓe hinnade ɗereji heeƴo lollirgo rlf CICR woni darninde almusoɗɗaji muɗum to masne toon hoorejo office o wonno ana wonno ñande alarbare noga e jettiliru août ley nokkuji demal masina e kolongo immaɗe muɗum wonno takade kabaruji demal hitande 2019-2020 o weltani alahaali guese ɗe PDG o yettike ɗumno nokkuji kokiri e kolongo dow segu toon ñalowma hertanaɗo yoɓugol usuruji huncanama hoore ñande alarbare noga e jetti lewru août ɗum hawritini noon gotanaɓe ɓe keƴaɓe laamu e halnene en fanda muɗum wonno goto foof wara yoɓude usuru muɗum totte ɗum ɗon e ɗon resi muɗum ɗum timminta kabaruji amen hande ka fa hande yewtere na yeeso